Manje futhi flow kaphela ngivulela impumo ngayisusa nangamabomo uthi zoyocela vele kaubheke mangibalanda masekhimbi polo neck ivele chain ungqala abantu abathi